ugomani ushire Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye ugomani ushire Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye ugomani ushire Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye umwami wanjye umwami wankunze umwami wa bene yamaraso yasize byose Icyubahiro aje gushaka nge munyabyaha
ugomani ushire
ugomani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye
ugomani ushire
ugomani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye Mutwibanire
ugomani ushire
ugomani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye
ugomani ushire
ugomani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha nyibamo Yesu yaranyishyuriye
umwenda wa ruti ngirijane watabutse mo kabiri ngo nigireyo
Ugomani ushire
ushire
Yesu yavuye mu gituro namwe ndawicaha